This Music.
Tua culetela
Bafiashi bandi Abana bandi Iye na culetela lesa Iye na culetela shama Iye na culetela lesa Iye na culetela shama
Bafiashi bandi Abana bandi nakulete la lesa ine nakulete la lesa ine nakulete la shama
wefubu yandi chilolo wa chilolo nakuletela kupale mamayo wandi nefibu safiandi Na makashibandi na kuletera Shimu koko tansono Imi bangamise na kuletera Na kuletera Na kuletera Uwasungereza Mamayo Upale na makashibandi yawe Ekwesho
Bafiashi bandi, abana bandi, iye nakuletela lesa, iye nakuletela shama, iye nakuletela lesa, iye nakuletela shama.
Bafiashi bandi, abana bandi. Nakuletela lesa Ine nakuletela lesa Ine nakuletela shama
Etimbele muntu awe iyo Etimbele wakateka nakalia Na mamula yawe na mabika mumaboko yo Wasunge Katira wabana Etona kushiba iwe tata daufi Etona kushiba iwe ulazunga Eichona baleta bana bandi kumulola wongu Eichona vika bakla shibanji mumine shombe Ubasu yeah.
Shibandi Abana bandi, iye nakuletela lesa, iye nakuletela
shama. Ewe mwine ya nena,
iye nakuletela lesa, iye nakuletela shama.
Nikuloma yawe,
Bafiashi bandi, abana bandi. Nakuletela lesa Ine nakuletela lesa Ine nakuletela shama
Bafiashi bandi Abana bandi Ine nakuletela lesa
Bafiashi bandi, abana bandi, nakuletela lesa, ine nakuletela lesa, ine nakuletela shama.
Mika muma boko yome wele sawa Nakuli nakumbia koni ngaba Nikuyu we fewe Shama wani
Moise wa nakumona Christine nakumona My daughter Miss Panakumona Abishai
Zira
Bana Bansansa Brother Daniel Alex Nanmona Pafirimba Thank you for the lead.